I am Brands. Igwe taka na msai, igwe na zo uchai kiam. Mukago kwa kamwanyi wa itana banywanyi ngula ila walai. Forever you and I, te wasaze na tai, yogenze na vamanyi wai. Jeno sizo uchai, yogwango kumenyole seguto nyamsai kiam. La wontai, igwe na lona sude mukalai. Love apology, again did it when I see my G. Come out from Benkechi. Love apology, again did it when I see my G. Come out from Benkechi. Oli wando wa mtima wangu gwe mazimu dungu wabula mpoto kama wabula musi wangu. Kuvale wagena sifano chiyungu gawe twate chamoli na bakungu. Kaka nyobusungu yeah. Wakutula biwa watiro natumbide wagulu mapungu yeah, yeah. Love apology, again did it when I see my G. Come out from Benkechi. Come out from Benkechi. Love apology, again did it when I see my G. Come out from Benkechi. Come out from Benkechi. Nafuka mide kuma vivi, samu kama dema ijene vivi. Jiwe guru za maritani na ekati wafuka mulevi. Singa nalina kamome nalikuwe kalango kwa TV. And life is perishing and you the only one can save it. La wontai, kwe nalona sude mukalai yeah. And love apology, again did it when I see my G. Come out from Benkechi. Come out from Benkechi. Love apology, again did it when I see my G. Come out from Benkechi. Come out from Benkechi. No love apology, again did it when I see my G.